kimambo mingi. One night stand, usiku moja tu. Staki mambo mingi, no strings attached. Go digida tu.
Mapenzi mejaza na wizi. Isn't it? Mtu wako na tekwa rahisi sana. Easy. Isn't it? Base siyo loyal. Mlishambi wana crispy na wizi. So better NB these. Jenga urafiki na CD. Shit. Does your partner know? Sababu wa remis na kusha speedy. Na jiko na kopi mseu kujopuwa ndio upita na bibi.
Atapuana
pato kwa nyumba ulipangi rent. Utapokea beating. Nilisketa nairo ni one big bedroom. Wame normalize cheating.
Staki mambo mingi. One night stand. Usiku moja tu. Staki mambo mingi. No strings attached. Go digida tu.
Nechivesa ni mbwate omo sacha inche ninde echika mama
echika mama
echika tata
echika tata
incho ndusiense ndusiense mbogolie ndusiense ndusiense mbogolie chibi
toge ndege tanda
usilete mambo mingi kwangu mie chibi
toge ndege tanda
kimada vuta namba yangu mechi
staki mambo mingi. One night stand, usiku moja tu. Staki mambo mingi, no strings attached. Go digida tu.
Nataka strings attached. Na ni kama ajui nini ati Missy Taylor. Kisikia interest zetu hazimarch. Where to end up? Feel free. Hisi jela. Plus me wa spenda nagi. But in case ukwe na roho spare somewhere, go ahead sema nami.
Hey.